hatimaye leo wamefunga ndoa, hatimaye leo wamefunga pingu za maisha.
Sana kumchagua mke mwema.